cilmi baaristan oo la baahiyey salaasadii ayaa eegaysa sida waddamada Afrika, xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan dunida ay taabatay xiisad iyo weliba tartan lagu hirdamayo khayraad iyo weliba isxulafaysi, gaar ahaana midka u dhexeeya dalalka Shiinaha, Ruuska iyo weliba Maraykanka. Marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo weliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda, ayay cilmi baarayaashu diiradda saareen dadaalka waddamada Afrika ee ku xajisteen dhexdhexaadnimadooda xillu haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida. Patricia Rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta Control Risk oo ah xarun ka shaqeysa arrimaha siyaasadda, ammaanka iyo weliba xaqiiqaha halisaha, waxaanay sheegaysaa in Afrika ay soo jiidanayso maalgashiga waddamo kala duwan, kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaaradda.
What we've seen from major geopolitical actors, be that the US, China, Russia, or the EU as a bloc, everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka, ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama Midowga Yurub oo u socda urur ahaan, mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah. Waanay sameynayaan. Waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay taasi oo lagu socodsiinayo qaarada.
In addition to this, African governments are attempting to, I guess, play all sides, so attempting to secure pledges of investment.
Intii uu socday shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December, ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $50 billion saddexda sannadood ee soo socda, taasoo diiradda lagu saaraya daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo weliba arrimaha haweenka. Markii ay dhowaan yaraatay kulgulahaanshihii Mareykanka ee Afrika, ayay fursada u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 billion intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo weliba Ruushka oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 billion, halka sannadkii 2022 uu ka noqday $17.7 billion. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla, kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknolojiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan, iyo weliba 8.12% kaydka gaasta iyo weliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk, waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical resource.
Waxa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee aan soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen waddamo kala duwan si ay isugu dayaan inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto qeyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah, halka aan ka arkayno joogtaynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda, iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadayn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broader drive for industrialization.
Badi waddamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaanba khayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $195 billion oo hantida khayraadka dabiiciga ah ku weyda hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada, kalluumaysiga aan la maamulin, iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in waddamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacquinel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga ah.
We continue to see progress. You know, it wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waan sii arki doonaa horumar, ma aanay ahayn koror muddo kooban si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay, waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xayndaab ballaaran oo ah koror dhaqaale. Helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay iyo taageerada koboc dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan islamarkaana ay soo jiidanayaan jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada.